mipango. Najisema kwa ngoma ala na bango. Navunja dirisha na zote milango. Nikufikie, nipunguze mawazo. Yeah. You are my queen,
queen.
Unataka ni
need.
Itishe sahi, I got what you need. Better believe,
believe that
I need kingi.
Yeah.
Naduse kinyono girangi gadier. Ine obera na chunya uye. Oka na we inipi wangi chweri. Ana heri nyaka giko chwe.
Nimechoka mpenzi niwe unipoza. Una doa sio nikosa. Mwanzo ni wewe, mwisho ni wewe.
Nilivunjwa moyo nikisaka peace of mind. Nikalipwa uchoyo wakinitumia siku mai. Kimi ujiza you came my way. Sijui ni aje nilifika pay. Kila siku you choose to stay. I'm reminded that waiting was worth it. Sijui kupima maneno wait. But I mean every word I say. Kesho yangu ni wewe. My guardian angel. For you there's no place I will not be.
Flowers, massage after shower, talks for hours, meeting in dawa. Assurance na kupa, kuku empower. Wengine na tupa, mkono na nawa. Jealousy lover, no undercover. She got my back like no other. Hand in hand, akitoka na mfuata. Dela na fist na sila sapa. A shoulder to lean on, ama tamwili ya kuku kipom. Mimi ni soldier,
soldier
on a mission. Na cock, na fire, na fight hadi mwisho. Mapenzi tele haya pimwi na kilo. Ammunition meficha kwa silo. Vibes na tupa ni Ali and Melo. Mirista na ndika unendi wano.
Nimechoka mpenzi niwe unipoza. Una doa sio nikosa. Mwanzo ni wewe, mwisho ni wewe, there is no other.